Make a me, oh baby. Oh, Nancy.
I really wanna be with you, yeah. I really wanna show you what you mean to me, yeah. Oh no. No matter where you go, mama, I will follow you, mama, just to be with you, mama. Yeah. To die forever, be with you, girl. Yeah. You feel my pain when I'm hurting. Oh no, yeah. Mambo tima wanje, wala utwaye, oh yeah. Let's take a cool with me, yeah. Yeah. Oh no, mabe, si kala zawe. Oh no, baby wange, ye mukazi wange, no. She a better. See there. In a me life, she a winner. See there. Uri mama wabana.
Kami, 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 kami.
Usagali na banda.
Kana kama bukwe na isemo.
You want you are a cousin. Na mazengu hitamo. Tuzagala na banda. Uri mama wabana.
Kipenzi changu wero yangu songa karibu. Kipenzi changu wero yangu songa karibu. I wanna take you special, show you how to love you. Don't let nobody protect you, cause you are my baby. Na kukundu yu musi, ejo na kukunda kurusha.
Maybe deba got this feeling for you. Mubyo kurinda kukunda. Urabizi kuna sinzira. Inda ina kubonye my baby.
Uri mama wabanda.
Kami, 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 kami.
Usagari na banda.
Kana kama bukwe na isemo.
You want you are a cousin. Na mazengu hitamo. Tuzagara na banda. Mama wabanda.
Kami, 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 kami.
Usagari na banda.
Kana kama bukwe na isemo.
You want you are a cousin. Na mazengu hitamo. Tuzagara na banda. Ono mabe. Sikala zawe. Ono baby wange. Ye mukazi wange, no.
Ina mi aisi ya beta.
Sile.
Ina mi life si ya winner.
Sile. Uri mama wabanda.
Kami, 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 kami.
Usagari na banda.
Kana kama bukwe na isemo.
You want you are a cousin. Na mazengu hitamo. Tuzagara na banda. Mama wabanda.
Kami, 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 kami.
Usagari na banda.
Kana kama bukwe na isemo.
You want you are a cousin. Na mazengu hitamo. Tuzagara na banda.